yande joni wittodi emin ta capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗi min Oumar Dianganta nder ko e kibaruji men ni hande subana nder wuro New York ni kawral mangal ko lawol capanɗe jeɗɗi e jeetati ɓerno ni ko oni fuɗɗama koro haala kaɓe gatti yeeso woni moƴƴinitinol hano hoolare e semɓintinɗe neɗɗako ko leyɗe duniya nder haalaji gonɗino dogga no filo noni nder wuuro gaya ni wuuro no yii e kocca nder gaya hadde kerol bene e leydi Niger noon ni himɓe dilli nder wuuro gonɗon noon ni dey jo wuuro wuuro gon o hokki haala laaɓal mum yewtere men pindinol ni hande min kalando fillaabi enni golle sarusi hawjine e fii golleji hirgereji nder loktorode ayeru noon ni tokkum o nanpirtol haalaji nder kiɓaroci men min puɗɗita ni harko ƴewata moƴƴintinol an hoolare e fa hankasen semɓintiɗɗe neɗɗa ko noon ni hakkunde leyɗe duniya ɗum ɗo ka woni haala gattaka yeeso nder battu lawol capanɗe jeɗɗi e jeetati ɓere noon ni ko hawrinde mawne nde dental oni noon ni ko fuɗɗa hannden talata ton e New York noon ni États-Unis ko woni no tefe woni jaaki yeeso duumo tewne heɓo e dow fi baylol bakaji e sigila dow fi ñawuji raɓoji noon ni ko wawta hewti himɓe e fa hankasen wallugo nder nokkuje ɗe gala denako noon ni secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres noon ni o fantini haalaji mawɗi ɗi haalete nder hawrinde mawɗe ne noon ni ɗum ɗoni fa hankasen ni harko ƴewata singugo ano laabi kesi noon ni ɗi golleji ɗum ɗo ɗi golleji noon ni dow ko waddata jaaki yeeso duumo tone de Nations Unies waɗi wakkati ni ko haalaji no goni no yiilo nder wuuro gaya wiide ni hano himɓe wuuro kocca noon ni hano gongo hadde kerol leydi bene e Niger noon ni ɓe doggi wuuro go ɓe dilli noon ni jo wuuro wuuro gon fenni ka haala nani fama ka Moussa Oumarou jo wuuro kocca noon ni o fantini jaadimin Fadel Alou
tali kulu ya sinega
wasi gon fu wala amin hakkiloji amin du no don pukki gam Allah e ngollidol hakkunde amin e sogeji di nyande tilamande sogeji di ngari mine e denaguno wodi du wala fu ko be bimi jonkay ni be ni nati no kala halaji mun jidaade mine ne dum ummina fu hakkiloji amin go feinde wotere du be bi amin hunde wodi do endan le denagu min tawa dum waddani min bayle du sanne gande munele hakkilo ummingo min goni amma nyande be ngari dun hantani min abada min mabbe min kedda sadorba ko
ndey manama ketturi baki
leydi Burkina Faso ni Mali le leydi Niger ni jeddire wittine be kawri gan joddingo hano talkuru laabi gollidal non ni hakkune leyde tati di non ni dun do laabi gollidal non ko leyde ano lipta ko gurma non ni der kawral gollidal hano lawol golni be joddini ko be joddini woni be kawra sembe e bawde non ni gan waddugo balla der leyde hano kaldude di non ni leyde de ni ko jana aadi durwi didde e pelle jogi be malfe non ni e iri hano golleji hirnyereji go ngade tede leydi di non ni tar kulo laabi golle duruni leydi di hano yidunu nata der mum fu ko hawtidi e filla dow lipta ko gurma wonon ni no wawi nane filla politika na har ko ƴewata aadaji be kawti e may non ni hano giddo fu no wawa nati der bi en ni hano kawrital hano tal kulo laabi gollidal gal ko joddina laamido leydi kanceni Abdul Kader Amadou Isaka nder julde de bi en ni dewal Allah e ko jama'are kawratno gada de leydi men Niger di non ni dun do ko joddinta jonde jam e denako wadama alal o non ni dun do wakkati on don ni o watti dane yago to himbe wuro makko non ni dun do be gatta hilnare gan renugo nyamandeji dibe kettata non ni der dungu hantorde mun non ni nyamdu mabbe du nu be rena dun dun do ko be kebi tane hikka kasen do der lawol gotol gol o watti dane yaade ni e bayla dabareji non ni farko ƴewata demal gal non ni ko watta awdi rijugo ngatti non hana kamannaaje e maaro non ni nani fantinol gol o fantini Abou Sarki
jama'a adaji wannan abinci da Allah ya bawo
jama'are njetta Allah ko hokki en nemo o endan Allah waddu kono wadna en barke cagal majjon dumi da halde e modon neddo fu goddo nokko en mudum to yidi gollito fu haba anya sigilo dum fa wodan jonno himbe na hani pamake kulde mbayte ke sembayle en du kondan ni hono golle meɗen ko gonɗo ɗon ndema joni kam wonno hono pompetere albacce e ko nandi e muɗum to ɗum ɗon hani ƴeewe bonƴite jonkay kino ɗon a wonni hunde ko wawi ñamede kamanaji en maaro en ñebbe en e ko nandi e muɗum pompetere albacce en haɗa pompetere ta sal mum ɓurta keme nayyi wodi dukonde albacce tasan ɓurta bakkeme tati kankay ka sendandu kuje no latiɗe wawata resede fa ɓooya eɗen andine kayi ñamdu ɗi induɗen ɗito kankay ne wawi resede fa ɓooya wodi dukonde nafa sanne ndennene kayi miɗi wi noddagal e moɗon bonƴite dabareji e dow fi gollal meɗen
jahankadi amona Abubuwa didde a jeeyi alhamdulillah
sappo e tati lewru septembre duma gonɗen nder mon ni alsalama en ɓe puɗɗi kawral dewal Allah noon ni nder juulde aran noon ni ko jande Qur'an fuɗɗa nder wuro Agadez noon ni julde ano mawlid noon ni ko dinki Muhammad sallallahu alaihi wasallam mo julde kisinɗam won e mun noon ni to ɓe puɗɗiri ɗum e jande Qur'an noon ni fuɗɗa kanani yeso horeɓe dina e fa hankasen horeɓe mbi ni tawaɓe nder région on nani famaka Umaru Ibrahim Umaru laamiɗo Ayir noon ni o fantini jaddi min Anise Karim
ɗum somo ala hande nde eɗen tawa e nder janguirde arandere to Qur'an janguete fuɗɗude janguru Qur'an on enda ɗum tinno ɗum waɗi duwaw du fa yetto ñalade mawludu nde endam gam batte darjinde ndimeki nulal Allah sallallahu alayhi wa sallam ɓiɓɓe leydi filo jaam e seyo sakiraɓe meɗen ɓe leyɗe sédiawo latiɓe ɓe jowani Niger cuume hundu kono laati torra sanne ndenne ɗum ɗo duna hani ɓe paama e sakiraɓe me leyɗe afrique noon ɓiɓɓe leydi Niger kaen aadi hooƴi battene mumen e juuɗe mumen no waajibi tawe kamɓe himɓe leyɗe enda ɓe itta cuume ɗe enda e leydi Niger gam leydi Niger du kono leydi no jiyandi afrique
loctorore maynosor woni sarusi oni fami ko sakiti ɗum ni ɗuuɗal ñawuji gon hano ñaw ɗo ñaw duwoje e ñaw ɓoylowo dane e fa hankasen ñaw ole noon ni ko sukaɓe no woni no ɗuuɗa horejo loctoroden ni o holli wiide ni ɗum du ko waddi ɗum kam woni yebare saroɓe e fa hankase rafi ɗoytanade wakkati ko kure sukaɓe handi waɗi nani famaka madame Ali Mariama o hokki jadimin Idrissa Mamman
awotatara
ake allurantini suka yotake lebbi jeenayi nde waɗante hono kure ɗe endan ko hisinto ɗum ñaw ɓoylowo daɗogo endan kañum e polio e fa hande ndu kona ni duyoje joni noon ɗum ɗembitoyto so sukon yettoke lebbi sappo e jeegoyaade lebbi sappo e jeetati kanoon woni himɓeje hewɓe gaddata sukaɓe mumen waɗne kure ɗe enda wakkatiji hande nde saabu no woodi kural gattengal nde suka hiɓɓini hitande wanan ɗu fo waddato ɗum gaddenda ndu kona woɓɓe se gaɗi kure goho ɗiɗi tati fu noonni accirto hiɓɓinta kure ɗe enda no hani tawi kure ɗe enda fu jomum heɓi waɗiɗe suka ko hani wadde e lebbi jeenayyi ayiya jomum jooɗo suka o fa ɓuura lebbi sappo e goho tugal no waɗe ko hesinto sukaɓe hoyoru eko nandi e muɗum fei si hoyoru waɗle banggere mabɓe sen suka on kure muɗum kiɓɓi tampinta suka on enda ɗin kalana saroɓe sukaɓe e kaɓɓaneɓe gadi sukaɓe mabɓe wanne kurɗen endan saabu ɗum wodi nafakka
ɓe ɗuuɗi nder wuro birnin gawre ni rewɓe gaɗoɓe cokkaku gam firta muraduji mabɓe hano golle kaliji noon ni ko eko nandi ni ko rewɓe birnin gawre waɗata noon ni nani ko rewɓe birnigo ɓe pantini jadimin Alamin Washar tawaɗo ton en birni hannden
min keɓi gollirde ɗum saabe Allah e nilaɗo mum wala fuu nafakka komin keɓayi nder majju nder mum ñamte yare sonnude kam fuu e hokkitirde awatirde amin ndi wakkati fuu nde ndi wurti na hettuɓe amin keɓu barka misali albacce kamannaari la'aaje salati e chuu kam fuu e maylon ngam rawani ko gattumi molo buuɗi ujunaji laso kemmi nder mum amma caɗale gonanɗe min ɗon ni woni harto rafi ndiyan ɗon seni miɗen keɓa lawol ndiyan amin darto to fu muraduji amin no gaɗa
Allah iri muradoga fi
kanodi maga kay ayman
Allah e kogol ngol endam mi yeyi futto en jahami mi liƴowo goɗɗum feere goɗɗo jonda so dabbude wari min gatta albacce min gatta chou min gatta salade ba pomme de terre por jeego waddanimi awtirde muɗum kiloji nayyi ja moƴƴumi pangaluji nogayi gattum pomme de terre mi heɓɓi ko ɓuuri kilo capanɗe jeeɗi chou odu konnam pomme o wurto weke neɗɗo wawi hedde ujunaji sappo fa ujunaji sappo e joyi
alhamdulillah
ko ɓurtani hano pecce capanɗe nayyi dow herme ndemoɓe albacce ɓe wuroji kewɗi noon ni ɗi commune ano tabelote noon ni nder département Thirosirine ɓe acci demal hano kaliji noon ni ɗum ɗo gar rafi ndiyam to ɓaɗan noon ni hitane hikkade noon ni nder ndemoɓe ɓe ni guere naati nder filla durgol guere ɗo jeehi to kangge wasete noon ni Issoufou Youssa horejo mbi en ni nane mbi en jo wuro wuro mbi en ni tama neto o fantini en tawa nder commune mo tabelote o fantini jadiɓen Moussa Mamman.
bana mutanen namu sun samu masala
itande hikande wadobe gollal demal albacce to amin do njoppi golle de gam fado ndiyam tawango der leydi go buyitiri na ko bulli gere njori sabe rafi ndiyam dan wadi ko gollobe kali jeje hewbe acciti ngal gollal seni on ki sakedu le chapande naido hemre mabbe fu yoppi golle mun kali jeje fa gere mabbe fa jati gere mabbe awi gere du no sigilino watirdindi na ko jonkai wodube der mabbe dabbaaji naati durgol sukabe umma tore den do gere yeyi wado gollal kangeto endan jaado e kibarakaten wobbe der mabbe du ngartati damanet wadi tade golle demal albacci
ne man garaki nano man albasa
demobe bi en ni wuro makalni wuro bi en ni tawango der commune alela département birnin konni be goni ibe gi asadar makulle bonnoji awatirti hano batti nonni fi odoni no woni no waddana be hano jote mawdo nonni do kepto lobbol golbe gatti gokka be kebanoni nani famaka zabairu yakuba jo wuro bi en ni makalno o fatini jadimin asumana musa arzika e chelalol
babati kam en torri awa tirdiji amin di sanne dimboni geseje den fu sabu senedo nati der gesa sangare mu hebbina sakuji babati wodi itokita kina nyamde hako gaurini puddundi wadude butali ni seni ndi fuddo rimude du fu jonka fi onno laloto burani babati din kedana harto yanange nayorade funange wurongom kanjum wadi ko miden gatta dande yaade ardibe hausu waddan de min balla durwi didde e o fi gam gattol safareji der kolbaji dun kay watta fi on sayni be tafana min lana pira ngatta safare miden do mi lawka ardibe sarus kawji do filla demalo
yotrum pinnoli de loktorore wuro ayerunin o wodi sarusi gon hawjine e fi golleji hirnyedeji noni dun do gambe gadana hano himbe yewtereji pindinol e laabi di rewbe tokkata gambe kisa hano golleji hirnyedeji non nabe jara boy tali mabbe nani fama karakiya umaru bi en loktorojo hano kawjudo fi rewbe no e fa hankasendo kanko woni horejo bi en sarusi on nani ko ofantin salamatu kadiri
no rewbe pamirta no golle mon den gontiri
muna da mata da ake
min en godi rewbe indirtebe relu ballobe min nonni kambe jaata no pirta ko e rewbe ibe tindinabe to min goni ko wadi min cubi de loktorore dendo gam filla sirrino de jomun ummake yonay ba yama farto min goni nokku to min goni don wala fugi o woneddo don en de hana wurtino holdirtaaki kasen golle amin gala tilsinede na wattane sulare gam warato amin
tilestawa mutandira din kanshini
iri sador maji di hen golloton domu
haraka mata da mazan
robe be gurra e mabbe torrata be fiya na yanugol dow cukabe famarbe ba ko rewbe dewlabe ma no tetire sembe he dewlinol sukabe famarbe gan idun wadda sador maji kewdi no wodi do dudale rewbe be gurra e mabbe godi bawde de ko eta teddirka nyamande mabbe no wodi do worbe pandinobe de kira e mabbe der jamaare hilnaka der bibbe mum wonno jodi na der jaadiraabe na der wondiraabe gantan bonna bernem
ko zen won act de zay ata mikire
ada wawi halan de min dimma rewbe ko warta to mon do
muna iya samun kama ko senka
der nyaloma to minen keba hano rewbe joyo fa ko buri no e garobe to amin no kolla sadar maji mabbe wakkatiji gon der yewtereji pindinol dimin gadanta rewbe gada min kanti yewtere pindinol sai tawa jomun wara tawe wi a wallahi madan yewtere de gaddon den he anni gondon gander sadar ma on don gommi
chadale irde hen gon do don keba der golle mon de
les prix souvent des difficultés en
sadar ma mawdo momin godi ni woni rafi bawde hano jon misali debbo mo gurm nyamnata no wodi bibbe joyo na jeddo to iri debbo o allam yo noy walirti ga irbe no haja balla ganni o heba o heja hore makko fa o firta muraduji suka e makko na debbo mo gorum fi heli jungo to iri himbe be no kaja balla sanne
abinda za sam sirka sai magani
denne o don godi be golli ditto e mun
koy ONG de dama de
no wodi ONG ji kewdi dimin golli ditta deni min kebi golleji gum ko min bawta wadi kay min gadadi deni ko min bawta wadi donon dimin golli ditta den kambe min kollata dum
sem turamu suna taimaka musu
studio balangu ayar lady.
to madalla do min denata on habaruji mi fulfulde kertel to jam hirti.